niki pa, mtaona niki pa, mtaona niki pa, mtaona niki pa. Naelewa mwashangaa, naelewa mwashangaa, lakini bado nitapa, lakini bado nitapa. Mtaona niki pa, mtaona niki pa, mtaona niki pa, mtaona niki pa. Naelewa mwashangaa, naelewa mwashangaa, lakini bado nitapa, lakini bado nitapa. Ogopa, showstopa, rollercoaster, chai moto kwenye coaster. Now I own up from the helicopter. Foot was on the gas while you backpedaling. Test that metal, show us what you got again. Almost got sucked in, then I hit a second wind. And the wings checked in at a 416, yeah. This is not a drill, it's a thrill, thrill. MC's on the grill and I'm walking up an appetite. You tell me about the GDP per capita. In a country where greed is the capital. Kata haikatiki kunishika sipitiki. Kata kata mshikaki kana kwamba sija shiba. I'm bringing you these gifts like the queen of Sheba. Kama una feel weka hiyo mkono juu. Ukitaka kuniona wewe angalia juu. Mtaona nikipa, mtaona nikipa, mtaona nikipa, mtaona nikipa. Naelewa mwashanga, naelewa mwashanga, lakini bado nitapa, lakini bado nitapa. Mtaona nikipa, mtaona nikipa, mtaona nikipa, mtaona nikipa. Ona nikipa, naelewa mwashangaa, naelewa mwashangaa, lakini bado nitapa, lakini bado nitapa. It's a bit bandit, eccentric, cinematic. Why so dogmatic? Need some new tricks to teach geriatrics who believe you. Maintain autonomy, break the monotony. Too many followers, not enough leaders. Give these panelists some so they know that they part of this, some part of this. Wapi vigele geles, are you the aliye mbele? Mungu yuko wapi, aje abariki. Watoto wake wa Afrika Mashariki. Sijazoea ongeleshwa hivi. Itabaki itabidi nimezidi. Kuwa pasha hawa magaidi. Shika kahawa utowe hiyo baridi. I say yo. When I go I go correct. So you better come correct. When I go I go correct. So you better come correct. When I go I go correct. So you better come correct. When I go I go correct. So you better come correct. When I go I go correct. So you better come correct. When I go I go correct. So you better come correct. When I go I go correct. So you better come correct. When I go I go correct. So you better come correct. Mtaona nikipa, mtaona nikipa, mtaona nikipa, mtaona nikipa. Naelewa mwashangaa, naelewa mwashangaa, lakini bado nitapa, lakini bado nitapa. Mtaona nikipa, mtaona nikipa, mtaona nikipa, mtaona nikipa. Naelewa mwashangaa, naelewa mwashangaa, lakini bado nitapa, lakini bado nitapa.